kuteseka, unaniacha yatima. Mama yangu wewe, sikia kilio cha mwana. Amka basi mama, nikupe maji ya kunywa. We'll be right back.
right.